kika, 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 kika. Uatauahi. Kika, 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 kika. Uatauahi.
Te haakakai o Mauike. Na Mauike te tūmu o te ahi. Peau ho I te po I ka kiu. A he ahi ma muatu o Mauike. A ti I te peau o tēnei haakakai. O Maui e peka I anō Mauike. He tā mana te po opu nā Mauike.
Kika, 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 kika. Ma te tauahi. Kika, 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 kika. Ma te tauahi.
I hua mōpō, wanano te mata I nā ai te kai I ai te meikate. Wa pā te ōko I o hua mata I nā ai, te kai I o Mauike, e kā I ka e ka e oko. Nō ke ika, I pia wai tā ato. Nā te mea, wa vai te e ananu ia. E ia o ia, e meika ke o tititahi o hua ka I ki o Mauike.
Kika, 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 kika. Ua tauahi. Kika, 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 kika. Uatauahi.
E ia, e noho nei vāwe kā humata I nā a, e tahi tuhuka, I vivini te te kāwa te pō I pe au nei, no te kā I ka e kā e o Mauike. A tahi a hāki I hua tuhuka, e meika tui tōu, mea ā, E nā me te haika I ka e ka e a I ta I kai.
Kika, 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 kika. Ma te tauahi. Kika, 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 kika. Ma te tauahi.
Pe au te mata I nā ai hua tō.
E ha oa te haika I ka e ka ea I tahi a kai. O hua mei ka nai ho te kai. E mei ta tato, a ti I ta ato. E mei ka ta ato, a ti I ta tato. Pehea I a ta tato, pehea I a ta ato. Kika, 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 kika. Uatauahi. Kika, 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 kika. Uatauahi.
Pe au te tuhuka.
Tā Mauike I nunu ia me te pae ai. No ki ika, ua vea te mei, ua vea te mei. Mi ke I kato ia kā I hua tau kā I ka e kā e, I nunu ia me te pae ahi.
Kika, 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 ma te tauahi. Kika, 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 ma te tauahi.
Atahi atou a pe au I a mau.
Mea ka e ka. Kawe mai koe tītahi nā tātou. Mei o te pete o Mauike. Ia tihe koe o Mauike. A pe au koe. Mauike. Hano mai au I te ahi.
Kika, 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 kika. Uatauahi. Kika, 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 kika. Uatauahi.
Pe au haka ua ato.
Meio ai tō koe o ko ia,
e nā me te ahi a mauike.
Haka hua tu mau.
Mei o te tuhuka.
Kika, 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 kika.
Ua ta uahi.
Kika, 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 kika.
Ua ta uahi.
Watuku atu maui kei te ahi, mei ohe mu. Wato o maui huahi nei, me te hakatio i te hua i o te ha. I te me mau ia mei o maui ke, wato o hua peka nei, kukumi i te ahi.
Mauike, mauike, iike, iike, hano mai au i te ahi, te ahi mei tomu o, tauahi e mate, tauahi e mate, hi mate tauahi. Kika, 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 hua tauahi, mate tauahi.
Wahua haka ua maui o mauike. Wakite mauike. Ei haka ua maui i o te pata ao te ha. Ahe e o mauike. I te tata ia o maui i te pata ao te ha e. Wata haka ua i. Watoko maui ke i te ahi, me i ohe umauma, me te pe au i te peka.
Wa emu te ahi e tu peka, a e tu he ahi tō, a taha.
Maui ke, maui ke, i ke, hano mai au i te ahi, te ahi me i tō uma, tau ahi e mate. Tauahi e mate, hi mate tauahi. Kika, 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 hua tauahi. Mate tauahi.
Wataha maui me te kata. Wakite ia, e nā e tahi ahi tō. O te ahi o mauike. Mehua mea, wa to'o haka ua maui te ahi, kukumi.
Kika, 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 hua tauahi. Kika, 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 hua tauahi.
Wahua maui o mauike. Hano atu ana, wa eka te hia moe o mauike. A tahi, haka hua te tau e tua o mauike.
O te ahi meihe, o te ahi te o ou o, o te o te ia o mauike.
O maui te uu me te tai te upoko o mauike. Wahe ki tāharara te o mauike. Warere te ua vihakai o te tau tumutumu aka, tahe pitoi o tō te kea. Mei ke ika, te koaka ia mai te ahi a te poikaki.
Mauike, mauike, iike, iike, hano mai au i te ahi, te ahi mei tō o o, tau ahi e mate, tau ahi e mate, hi mate tau ahi. Kika, 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 hua tau ahi. Hua tau ahi.
Come on!